Alright. Can you feel me? Can you feel this? Yep, yep. Cheer. Wanna talk a DSM, aka the restaurant. Chichi lenye juwa kalu tasani filesu da. Minus patano, jumla nami takiba. No watu nikibao, so shabia wana diliza. Gapo mtawa Congo, nishimoni kagako. Machinga wana shida tifu like ya soki dogo. Kila kitu pesa, kila kitu do. Wabishi mpaka posto no kota makopo. Na VIP section, watu wana acting. Watu kwenye boshem, down to Penny Lisbeck. Kila binti sister do, kila boy abroad. The man who told us he was smart in Wendell Castle, we're on it. We can't the MCT. New York, that joke on by. Nazan Kuko, New York, Chota, he need to be in back. I live the Salam, all the good, you go for Salon. Come all the good, you're winking all the good, and the air pray. Fano matusi, imuvi ni ngumu nyeusi. Baba yeah, humu wawezi. Kama ni gari naendesha na Benz. Na wakimbizo fanya nyepeso. Toto mama kukaza wawezi. Nandika meseji kama Tupac. Then napita japo wataki. Mini mbishi kwa sos joki. J-Mind bado sitoki. Kiwezo nazidi na kasi. Na gonga ngumu na sio nyepesi. Kwenye kipaza na kaza na paza. Mafanzo na sema na weza. Wale wachawi wana ungama. Hawaogopi kupita kusema. Bola fedhea kuliko lawama. Jua midundo na pita unahema. Hizi salamu wape wakushi. Na haso niweze kuwishi. Na chiza dili bila kugushi. Na kaza niweze kupush. Michano ni yangu, kuna kukopi. Japo foleni ni kubwa ikati. Tumbe tuchani sifike wakati. Kufika kilinge machize wataki. Lunga ya kwetu bali na kosti. Simango ni mengi lafiki. Kipi ni bola ni kipi na chance. Kugundo bali ni taji na fast. Yeah.
Ini bongo.
Wanaongea kuwa copy and paste. Toka jana, haters wanna talk nonsense. Alright, yup, DSM baby.